Oh, hey. Run, boy. Oh, hey.
Njagala ne nkunusa, njagala ne nkunusa.